xa undithanda. Namhlanje ifikile imini yokubasithethe amaqiniso ngothando lwethu. Kuba qho xa undibona uhlala undicela ukuba ndingowakho ungowam. Now ingaba uza kunditshata okanye udalisa nje imidlalo ngam na? Izolo undithembisile, phezolo wandithembisa, nanamhlanje usandithembisa, nangomso uzandithembisa. Phinde undithembise, undithembise, undithembise. Yemdlembo yabantu Yemdlembo yabantu Yemdlembo yabantu
Dala manya madoda yazo bantikiwe
tikatele dala manya madoda mina sendiwe
onjikatele kudlala manya madoda titikiwe
tikatele dala manya madoda
sendiwe onjikatele kudlala manya madoda yazo bantikiwe tikatele
dala manya madoda mina sendiwe
onjikatele kudlala manya madoda yazo bantikiwe
tikatele dala manya madoda mina sendiwe.
Dala manya madoda, esh, I'm tired.
Jigu nengele mani, jagu tengele moto. Jigu tengele suki bakwe, nfuki bakwe, nfuki
bakwe, nfuki bakwe. Mwane wale wale mwane,
siyabusa.
Mantofuni bano yemoye.
Jigu nengele mani,
jagu tengele
moto.
Awale liwane, awale liwane, awale liwane.